e kōma kōma koe i loko kalani, e ho anō ia kōinoa, e hiki mai kōau puni, e mālama ia kōmakemake maka honua nei, e like me ia i mālama ia makalani la, e haawi mai ia ma kou i keia la, i aina ma kou no neia la, e kala mai ho ia ma kou i kā ma kou lawe hala ana, me ma kou e kala nei ka poe i lawe hala i kā ma kou, mai ho o kuu o ia ma kou i ka ho o wale wale ia mai, e ho o pākele no na e ia ma kou i ka ino, no ka mea, nou ki au puni, ame ka mana, ame ka ho'onani ia mauloa aku. Āmene.